Ekibiina ekitabaaba sawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association kiwakanyiza ekiteeso kya gavumenti eky'okuwa abasawo abatasasulirwa gavumenti ensako ey'okubafunira ekyemisana kyokka mu kifo ky'okubawa ensimbi eza buli mwezi. Gavumenti yalungamizza ku nsimbi z'ensako z'abasawo abakyali mu kugezesebwa abatabibwa ekibiina ekya Federation of Uganda Medical Interns ezoogezza bangi obwama tinewankubadde nga kyasalibwawo nti ensimbi ezimu ziyimirizibwe bo abayizi abasoma nga bawererwa gavumenti baakusigala nga basasulwa ensako okutuusa nga bamaliriza emisomo gyabwe. Minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomunsi mu kutangaaza ku nsonga eno yagambye nti gavumenti okuyita mu lukiiko lwa baminisita yakakasizza nti terina busobozi kusasulira basawo bonna naye nti baakusigala nga bakwasizaako abo ababadde ku nkola eya gavumenti.
We look at the human resource needs in the health sector and liaise with the Ministry of Education. See, in the next 5, 10, 15 years, how many doctors do we need? How many nurses do we need? How many laboratory executive teams do we need? So that there is a planned arrangement between the Ministry of Education that handles training with the Ministry of Health. But what was decided in the cabinet from the minister was that, one, going forward, the students who are on government sponsorship, say in Makerere, in Mbarara, in Guru, Kabale, those who are on government sponsorship, will proceed on internship with full support from the government.
Dr. Baryomunsi, ila yanyonyodde nti olukiiko lwa baminisita luawadde minisiri ebyobulamu olukusa okuteekateeka ekiwandiiko ekiraga ensimbi eziyinza okwetaagisa singa gavumenti esalawo waakiri okufunira abasawo abagezesebwa okubawa ekyemisana nga bali ku mirimu. Dr. Baryomunsi era awabudde abasawo abakyagezesebwa okwewala ebyogerwa nti bagenda kwekalakaasa nti kubanga ensonga zaabwe zikolwako.
So, on social media, they are planning strike. How do you plan strike before you have gotten information? Then the cabinet directed the Minister of Health to study the financial implications of providing lunch to those who graduate from private. And they would pay for themselves. The government can provide lunch to enable them work. And then the Minister of Health will work out the financial implications, which we are going to sit and work it out.
Wabula kino kitabudde abasawo mu kibiina ekya Uganda Medical Association nga bakulembeddwa pulezidenti waabwe Professor Dr. Frank Asiimwe era bategeezezza nti eky'okufunira abasawo abamu emmere abalala ne balekebwa ebbali kibeera si kya buntu nga bonna basaanye okukwatibwa mu ngeri y'obwenkanya.
Tewali njawulo between eyasomera e Makerere nga gavumenti emuweeredde n'oyo eyasomera e Makerere nga yeweeredde oba eyasomera e Makerere nga gavumenti emuweeredde n'oyo eyasomera ku sitema Kabale oba KIU oba Kingsiza. Lekeraawo okusosola, tunoonye ensako eneeweebwa abasawo bonna ate esente zo weeziri kati ogamba nti babafunireyo ka lanchi ate ka breakfast ate ka dina ate obugato engatto y'okwambala ate saati ate bayiro y'okuwandiika yo naagijjawa ate transport at least eza boda naagijjawa.
Mu mbeera y'emu Professor Asiimwe awabudde gavumenti nti esaanidde eyimirize etteeka eryaleeteddwa ku basawo abakyagezesebwa erigattika omwaka ogw'okukola internship ku mwaka ogw'okusoma emyaka gife ku etaano okutuuka ku myaka mukaaga n'okuggyayo ebibuuzo eby'okusooka okugezesa abasawo abakuguse mu bye basomye ebimanyiddwa nga pre-medical exams.
Tugamba nti tugenda bawa lanchi ate ne batuukemu nago ne bagamba ku mmere y'abalwadde mubaweeko tubawadde lanchi komyawo nedda ensako yaabwe bo banaayiiya kubanga internship gwe mwaka ogusooka tandikira okubeera mu bulamu bw'ekisagi ekikulu bafune we basula. Abamu balina abakyala, abamu balina zifamily, abamu balina abazadde nga balwadde nabo baagala contributinga mu social life. They want to live a life. Mikwano gyabwe bawasa babayita jangu ombeere best man, amwitabe amubeere best man, amugambe mpesa ati mpengatto ate nga bamwita musawo ye musawo ku kyalo ye musawo asoose mu clan number aba intern nabo bantu mubalowoozeeko.
Ekirwadde